What news?
Na ufira si wandiye sebendi Kanja yosu usila ngeri bendi Uyatu angeri watu uli mabanki T-Main, nazuzo ndi mabobi Laugh over, ay, laugh over party Machigi bali bose ringo ya mabati Sing soy woku ya bali jinyashi 5k ni mapro angeri hanzi Mafana sabu limba financially Awugani ya guwangaza jabi Mafana sabu limba financially Awugani ya guwangaza jabi
Kweneza, fana wantao ni wabebeza Enakara ona niza kupembeza Wajamani mpaka wayamba kulengeza Goodwill ndia bali tapengeza Tithe, mavrisi talembeza Kuite tabweleza Sukwela taxi paka meza Inendika tila iwe ukameza Tose tilipo wapa life taneza Akufuna beef and I throw a cabbage out Pigo run a street, manje doubt Major on the beat deals, make it loud
If you anti-cray, then you a bitch like my auntie Skinny nigga, influential like Gandhi If she coming over, she don't need a handy Kuteni kumalawi, nzika sima valabanti Magae sama ndiwona, ndipoizi zindizoona Ndilipa kuona, kuona, nzomwesa kuona Olo utawona, pabedi panga, sindikona If you talking beef, nzomwendi, magia balanchi Breakfast in bed, dinner ndi masnaki Magaga ndiwona, angoja kwak kwaki Ducking I'm up for a reminder that they're slacking. Ndi matoko menye verse up on the backing. Kifuko genye yanga, idi hey.
Na ufira si wandiye sabendi. Kanja yosu usila ngeri bendi. Uyatu angeri watu uli mabanki. T-Main, inazuzo ndi mabobi. Laugh over, aye, laugh over party. Machigi bali bose ringo ya mabati. Sing soy woku ya bali jinyashi. 5k ndi mapro angeri hanzi. Mafana sabu limba financially. Awugani ya guwangaza jabi. Mafana sabu limba financially. Awugani ya guwangaza jabi.
Undiweza mande ni
What music? EPZ.com.
For me to Hollis though.